Africa, yama yote. Abonda kiss, Elim Records, Elim Records, Baba Yao, Ken Rush. The big boss, you know, real deep on the kiss. Uskonde, uskonde, uskonde kakangu. Maisha melima mabonde.
Duniani usipojipanga, utapangwa na nani? Marafiki wageuka adui. Ukiwa jangwani, wajitume kiume.
Wengi walinipa hadi za wongo, eti BMK wesubiri kidogo. Wanongeza tu mapigo ya moyo, kama tumeketi tukipiga soho.
Nilizunguka, sikutulia, nikikumbuka na hisi kulia. Nilizunguka, sikutulia, nikikumbuka na hisi kulia.
Niligundua kujipanga, kweli duniani kujikaza. Walitamani mimi niwe jini, wakiniona nika live hawaamini.
Duniani usipojipanga, utapangwa na nani? Marafiki wageuka adui. Ukiwa jangwani, wajitume kiume. Ona yupo, wajikaze usikonde.
Gonna say you the best, that they could like to see you at the top. Take care, not everyone that could like see you succeed. They gonna pull you down when on the radar to take the crown. They gonna pull you down when on the radar to take the crown. Wengangana jitume, ujipange tamaa usikate. Umengangana jitume, ujipange tamaa usikate. Baada ya dhiki huja faraja, baada ya kangazi huja mvua.
Kenya, Uganda, tujipange.
Namunga,
tujipange.
Somalia, Saudi, Sudana.
Duniani usipojipanga,
utapangwa na nani?
Marafiki wageuka adui.
Ukiwa jangwani,
wajitume kiume.
Ona yupo,
wajikaza usikonde.
Aliyejua atakushindia.
Dunia milima na mabonde, usikate moyo. Unapotembea barabarani, usikufe moyo. Kaka dada jikaze, mama dada jikaze. Tafuta, tafuta nawe utapata mama. Kaka mama usikonde, baba kako usikonde. Jipange tu, jipange tu, nawe mwisho utapata.
Utapangwa na nani?
Marafiki wageuka adui.
Ukiwa jangwani, wajitume kiume.
Ona yupo,
wajikaze usikonde.
Aliyejua atakushindia.
Duniani usipojipanga,
utapangwa na nani?
Marafiki wageuka adui.
Ukiwa jangwani,
wajitume kiume.
Ona yupo,
wajikaze usikonde.
Aliyejua atakushindia.